raha, ala za mziki zinasikika hewani kweli ni shangwe. Let's come together, we celebrate this very day. To you, Dada Esther Jibambe, ni siku yako leo, kata keki tu ile, tukuimbie Esther, ingia kati tucheze, wimbo mtamu vele ni raha kwetu sote. Wimbo mtamu vele ni raha kwetu sote.
Mandugu Johnson, Daniel, Joyce, wakuombea maisha mazuri, uwe mwenye mafanikio, kila upangalo likawe jema. Baba Jacobu na mama yetu Celestina wanafura, siku kama ya leo walipokea Esther kama zawadi.
Vino za kula Esther ta utangeza maka Veronira.
Sina Shedraki, mana mvoyera mato mato Esther. Hata Joni na Ruthi, wazazi James na Alice. Ismail na we hawa.
Happy birthday, mana kuishi.
Happy birthday,
happy day.
Dada Esther,
kipenzi Esther.
Kukoyera mato mato, na mulungu wakurinde dede.
Happy birthday.
Mwenye mafanikio, kila upangalo likawe jema. Baba Jacobu na mama yetu Celestina wanafura, siku kama ya leo walipokea Esther kama zawadi. Vino za kula Esther ta utangeza maka Veroni raha.
Sina Shedraki, mana mvoyera mato mato Esther.
Hata Joni na Ruthi, wazazi James na Alice.
Ismail na we hawa.
Happy birthday, mana kuishi.
Thank you.
na baraka zekutu.